kaamka herada Buulukeer ee duulaadka magaalada Baydhabo waliba ka nool Lambool oo qoys oo beerley ah dhaqatahay oo abaadarti aan ku barakee deegaanka ku tirsan gobolka Baya Koonfur Galbeed saameynta ku dhalada asabaaro waliba dadka qaar ka qasabaa seeniyo ka biiran xirooyinka barakaaga ee magaalooyinka waliba Madini Ibrahim Hassan iyo Aden Abdulrahman Salaad ku midayna aan saameynta abaarta darti ee ka biir xirooyinka barakaaga nolol iyo ku firdayan meelan ay xerada Buulukeer oo ku helna waliba ay ka jiraan nolol xumadii ku sii daran waliba niyo sadareen leen ku hadleena nolol dhabtay iyo hadda ka noolin
tibilaan haytay abaaro lama sana amal ee ay ka dhisanaytay saasan ku baraka ane ilaahay u reeso lagu sugey deynta saydii leeyaa laatoon taaskane aynanta walba bangahayne walan weydiyaa walaa anaka sii doonaa ogaa weyn la saasa maareeyahay ma amantan idaay wal imbiya sinsiyaya nin kamaareeyahay saasa dadkii ka suuq reebahay hatee daruufto way hordhaan beero ino abaasena ku tabnay hatan tamadun walaa irtaag sheenday gurnye nolol laas dhanba ma may kala u baahan amiin gooda qadaa samiin goona walaa ama saasa suuq nolna ma nolol fayle wonni fayle ma haysan hatee walba balahay malee walaa oo blaamayto irtiye gurtay aw kalan haysan ee walaadii qoon ee
walaan amal aan haay malee gargaarna ma helna nololay may baa ku sugantaan nolol ariir iyo eeda maana in kulu saagu arantaan hadii islaay ka dareerto maana arday oo leesun zaayda nagaday may walaaday iyo islaan dam galab ko ko baahan bana guriga aan degana jagaf arday good iyo maana tay baak iyo arday maana arday ba oo maana arday yana hataan usubanayni in saaran taaminkii na tadii roob kooy halisa ku sugan ha gobay walwalka aan ta dareemahay may waa een aratay shaqo mahay saas daraajadii haasna laha aruurna laha ra asal hor mana aratay dhagaha ka shaqeeyay dhagahaagiina mana aratay shaqadiisba oo goti rool ama bilood ma shaqeeyna halkii la shaqeeyay bal waasi wulkan kaas wulwul in ku yimid la way yaalkay mana aratay nololii walaan ka maray walaa geeka dowl aan miilana kugu malle
Usmaan Kero Hassan gudoomiyaha kaamka xerada Buulukeer ee duulaadka magaalada Baydhabo yadinishii ku hadlay guudaan xaaladda xerada oo soona baaq ATN diri maamulka heedaa samafalka
kaamka lama bogol goosa ka noola qeyba tumumbere lay roogda hata shalay meha kooyay bilame ogoon leeyo kaamkaas biim leh baad ma leh masuul ma leh wal maalinto langobadi intii isla aasaasi majara may baasiin ku codsaday ha inni heedaa samafalka iyo maamulka Koonfur Galbeed iyo dawladda dhaxa sadanka dhaqs badan bulshadaas inta ka baab ahayd sadanka dhaqs badan la hadeer yaa si uu ku ogsade
abaaro hanan nagadiyey saamay gobol badan oo dalka ku mid ah waliba xaalad hubanti laan in horseedana qoysas markii hor haysadi dalag iyo dunyo qorsheysan inay ku kubad baadan xilliyada adaga